ukasikia maneno yangu ya mwisho, ila sauti ndo inakoma, yani kama inakwaruza. Uruma, ukinitazama macho yamevimba, imekesha nalia, na sijui lini mwisho, mwili wa joto na homa, yani mpaka naunguza. Nazihaki mweza kosha wazadi faraki, ama niende kotini kashitaki, kumba unadhurumu furangu. Mdomoni una maji we samaki, sembo nata kusema utaki, ama ndo nataka sitaki, inamana huzio ni jitihada zangu. Pengine donda lokupa limefuta upendo, unajalibu kujilazimisha, pengine unafanya kunirijisha. Akikupendezi utanikumbuka mpenzi, utanikumbuka mpenzi, uta maana wako watakao kukosea na wasikiri kosa. Uri wetu tunawaza kukuchezea, hakuna wakukuposa. Isha, licha kujitoa mwenzangu kumbidhisha, eti mara yupo bize, yupo bize, alipo hataki ni muulize, anajua lazima iniumize, imeandikwa samena usiripize, wenda hata msama ulonipa ni kazi bure. Kama meshindwa nifanya nijone kama yule wako wa zamani, aswea to my dead body. Usimwamini rafiki anekulipia kodi, pengine na furahi we kumpigia hodi, hawezi support kupona airport. Kila siku najiuliza bila majibu, wapi napo haribu, kila nachojaribu. Akikupendezi utanikumbuka mpenzi, uta utanikumbuka mpenzi, uta
Hello.